Namaste. Laxonia. Those who wish to be doctor ni wakaponya. People wish to be nurses ni made. Bad people them when over they are getting rich. Good people them when over they are getting poor. Life, life will never be fair. Life, life will never be fair. Money cars, but peace wala wa. Na wasta dadi onse exam wala wa. Gelo kuset shkwidi liukute mwa janki. Shkwete nangu chimo olimpia kubanki. Those who wish to be soldier, they are suffering. Ngateche paralish, wali bize gambling. Wali aluka mwa janki, people that are struggling. Sinotu fear, songa wamo na magathering. Some of these offices, mwa wali awachula. Nichifechi chalo chawa, chali filo kutula. Janil weka punch, tuwe ufola lesi. Nakajo weke ziti fear, ni kesi. The way chichalo cha forash kwete talenti. Kusabe udanish padi forma palenti. Ina maishida kudiawa shaba na menu. Awe talanta kuwa kani chalo awe no. 30 days kunchito kusafolo mukumo. Ya moya puwana 31 usemu face tumo. Good people die young but live long. This is not fair life what's long huh? Pachalo suffering na kumulu kumulilo. Onidi God knows lintu ya kapwa marilo. Those who wish to be doctor ni wakaponya. People wish to be nurses ni made. Bad people ndem whenever they are getting rich. Good people ndem whenever they are getting poor. Life, life will never be fair. Life, life will never be fair. Adamu wadu fienye ba nifwetu chudilamu. Pope na shaishi wanasukana kudilamu. Hapo na adili hapo chisa wonshi wadile. Mufi ashingadi soja sola nenga na adile. Ya mwama jobu wantu wengila no option. Tedili mujobu ya buba no ops on. No matter what life is not fair. Umuntu na chetikil is not there. Shakwete poma rile nilo nadipua. I was benefit doctor mshua. After fame pia nadiamba na ukuru alilila. Doctor nje waka tuishingo katuwa lichila. Chalo chaba fiati complicated. I want to change fia fule feel faded. Ushaya kusku no job opportunity. Kula pita na fellow no kubo mfia kwemiti. Innocent people wafula kuchele. Bize punishing ya wanto waka hili. Awa milandwe wachita enjoy freedom. Inenga na fuka yanga nkawamu kingdom. Bengi na mwana wano shina inalasi. Awa ya kusikulu they are poor if I see. Andrew the beach. Pandimba. Blessings.
When it comes to entertainment, we add nation.
Back to the way. Huh? Nobody is comfortable in this life. Chikanga pasta na nkwadili la taifi. Umuntu onse kwabe fimu baba somewhere. Tayaka wepo fair life anywhere. Ababa light uko wengi they are poor. Kudakiness fewa chitika mushua. Good girls ifikuwa chita fisangwa. Bad girl fwa upwa fekulikangwa. Badika na notifene wole pishamu. This life awe limwele tushamu.